Pull up skirt, what? Asking my leg. Hello, my leg, oh, my leg.
My cheetah's full of milk.
I live all the fish on wood. California, me long sailing now. I tell my cheetah's a clap in the manje. Cotta, please, ging on me now. Once again, melangik she word. Figgy and a clapping, quelling God. Angas ganjan veling a quatrang. Oh, stand with me. Kulumi kun is lapana kalwang army. Langan is creamers full of gambanam. Nga keep it cut me nang a swipe a manje. Oh, lonky holo lam. Can't clean me now, baby, can't cross hunger. Gig she you wet, Ubule umzangeta. And he no wet, Amakaza would you wet. Impili millions and was out. Impili millions and was out. Impili millions. I never should have left you. I never should have left you. I never should have left you. Namhlanje awusekho.
Ngaziningi emhlabeni kwasisombe sengameva kuyofika isikhathi la ozothola khona usuthanda ngokweqiniso mayo yonke inhliziyo kuba inkinga ke uma leyo nhliziyo ibhekane nomuntu ongazi ukuthi nikwa kanjani injabulo ngisho ukuthi kubhlungu ukuthi uthande umuntu bese kumele umfundise ukuthi yena akuthande kanjani kubhlungu ukuphindaphindana nento eyodwa ngoba lokho sekafana nokuthi wena isilima Usuyo khala ke uzibone kuwena umuntu omubi. Usuyo mncenga ke lokhu umchazela izinto ezisobala. Umuntu uma ekuthanda ngeke umfundise uzokuthanda. Kodwa ke wena uzoba usezicathulweni zami kungekudala. Kungekudala uyohlulwa nawe ukulala ucabanga lamagama. Uyofisa ukubuyela emuva. Amehla akhe sevulekile sekucacile ukuthi uthando lweqiniso ushiye emuva. Ngelinye ilanga uyongikhumbula sengekho ukubuyela emuva ngoba ngaphandle bayahlukumezana izinkinga basasixazululi baphindiselana futhi ngifise ngathi ungathola umuntu oyomthanda umuntu uma umthanda ke uzokwenza njengoba wenza kimi imizwa yakho uyoyihlaza
Impili mele sanoza Impili mele sanoza Impili mele sanoza Namhlanje uzekho Impili mele sanoza Impili mele sanoza Impili mele sanoza Namhlanje uzekho I never should have left you. I never should have left you. I never should have left you. Namhlanje uzekho.